wakamnungunikia Musa. Musa, we Musa, hatujui ende wapi. Mbele hatuwezi kuenda, nyuma hatuwezi kurudi. Tunasongwa pande zote. Musa akasimama,
akawatia moyo,
akasema Bwana wa majeshi tunaye. Bwana, Bwana, Bwana wa majeshi tunaye. Bwana, Bwana wa majeshi tunaye. Yeye mtuliza dhoruba tunaye. Yeye mtuliza mawimbi tunaye. Siogope. Bwana, Bwana, Bwana tunaye. Usiogope,
Bwana, Bwana, Bwana wa majeshi,
juu ya shida yako,
Bwana, Bwana, Bwana wa majeshi,
Yesu yeye,
Bwana, Bwana, Bwana wa majeshi,
Yesu yeye,
Bwana, Bwana, Bwana wa majeshi.
Bwana, Bwana wa majeshi tunaye. Hey, aliyeituliza bahari ya Shamu asema, Bwana ataweza kutuliza nyumba yako. Bwana ataweza kutuliza ule msiba unaokusumbua, ile huzuni yako. Yesu, Yesu tunaye. Mapambano, siogopi vita, ninaye Yesu nimehakikisha. Mawimbi yainuke, mimi ninaye Yesu, jemedari wangu, nitashinda vita ninayewe.
Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita
ninaye Yesu.
Ninaye Yesu.